Bugs Bunny. Sure. Yeah. Nkera ngola banze tompita munafu nkola na manyi mpeze embera ye yagaze ebintu byenkola yade bizibu nemezaamu nsobola okugonza site ndaba iyo gyendaga enda kukuba beko kisita ate no dia wandirinye basi kuba weesimbula sirina gwenkima kola na papasi gwenawe kola na papasi tubalage abasinga yani paka weba na tuita ndika na kambata yende na wazada weba libulunji yenze takulira emiri munji kola bulunji ndika na kambata yende na wazada weba libulunji yenze takulira emiri munji kola bulunji omulimu kwa kuyimba ngumanyi ninga kamilian kola na manyi binga cheptekei champion biwombanga mu“Mukiri gwa Cheyamani” n’obyennyimba bakimanyi watina gwana natandika 2000 before ne 2000 today era nkyasukkuma era y'okugalo gize nenkanika sobala okuzanyusa bubinkulira agwenonya nsimbi lulija lumu nga nawuli bulungi yaddo kiraba tulina bulungi kola bukozi yawe wuli osinga bangi ikana kambata yadde n'abazadde we bali bulungi yinze takulira emirimu ngikola bulungi ndikana kambata yadde n'abazadde we bali bulungi netakulira emirimu ngikola bulungi Alvin Kiskana kambata Felix Prokana kambata Medikenzo kana kambata Mekonkodo yeah. Director Nodi kana kambata Alani Busulwa kana kambata Waikibenda kana kambata Chali wange Wemese Ubangoli kana kambata Waniko mukono fena tuwe ya galai Siga kana kambata Ukwata nyubaba Kubangani kana kambata Kuwanga yenze takulira Amani peda kana kambata Yeye Bubanga nesinti baksudi ayi Biri bang ding dong ding dagade Baks bade Yaman Come on